Urakoze minisitiri d'etat ku miryango, nyakubahwa perezida wa Grex, ukaba na kandida ku mwanya wa perezida wa repubulika, Padiri Thomas Nahimana, nyakubahwa minisitiri w'intebe, abaminisitiri b'intebe wungirije, banyakubahwa abayobozi b'urukiko rwa rubanda, banyakubahwa abayobozi b'inteko y'abakandida depite, banyakubahwa bandi mugize guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, bashyitsi bahire mwese mu byubahiro byanyu, Banyarwanda, Banyarwandakazi mudukurikiye namwe muzadukurikira mu minsi iri imbere, ndabasuhuje. Nishimiye uyu mwanya mpawe ngo nanjye ngire icyo mvuga kuri uyu munsi w'itariki ya 25 z'ukwa cyenda muri 61 wanditse amateka atazasibangana mu gihugu cyacu. Nubwo nariho nari muto cyane ku buryo ibyo ndi bubabwire ibyinshi si ibyo niboneye n'amaso yanjye, ahubwo ni ibyo nize, ibindi ni ibyo nasomye cyangwa n'ibyo numvanye abari bahibereye. Hari ibyo ndi bubabwire nanjye niboneye cyangwa ibyo nabayemo. Ibyo amatora yabaye kuri uyu munsi n'ibyayakurikiye sindi bubisubiremo, kuko benshi bambanjirije babivuzeho ku buryo burambuye. Ndavuga rero uruhare ingabo z'igihugu zagize muri aya matora n'ingaruka byazigizeho kugeza muri iyi minsi turimo. Iyi kamarampaka yagombaga kumara impaka Abanyarwanda bari bahanganye muri kiriya gihe, ariko se izo mpaka zagombye guhuruza Loni zari izihe? Ngira ngo Padiri yazidusobanuriye, ariko dukurikije ibibazo Abanyarwanda bagombaga gusubiza iruhande rwo gutora abadepite, dusanga ko izo mpaka kwari ukumenya niba Abanyarwanda bifuza kugumya kuyoborwa n'ubwami cyangwa se niba bifuza repubulika. Baje gutora rero ku bwinshi, batora repubulika ari benshi. Ariko iyo witegereje neza usanga izi atari zo mpaka zari mu gihugu. Izi byari ibibazo Ababiligi akenshi bari bafitanye n'ubwami bwariho mu Rwanda, baza gushaka ko babishyira ku Banyarwanda kugira ngo bazaba ari bo bavuga ko banze ubwami bakanga na Kigeli binyuze muri referendum. Muzi ko atari ko byari biteye, kuko impirimbanyi twibuka icyo zasabaga si ukuvanaho ubwami. Muribuka ko kuva muri 60 Kayibanda Gregoire yari minisitiri w'intebe wa Kigeli Ndahindurwa. Mu by'ukuri uyu mugambi w'Ababiligi nk'uko wari ushinzwe kuwushyira mu bikorwa Koloneli Guy Logiste yabyanditse mu gitabo cye Ma Mission au Rwanda, ubutumwa bwanjye mu Rwanda, yavuze ko yoherejwe n'igihugu cye mu Rwanda guherekeza impirimbanyi kugira ngo bazigeze ku butegetsi bakureho ingoma ya cyami mu Rwanda. Yaje rero mu Rwanda, ibyo gukuraho umwami n'ubwami byaramaze kwemezwa. Ngira ngo Padiri yigeze kubibabwira ibyerekeye invitation Kigeri yahawe n'umwami w'u Burundi ngo bitabe umwami w'u Bubiligi Kigeri akanga. Umwami w'u Burundi wagiyeyo ntabwo yakuwe ku butegetsi. Impaka nyakuri rero zari mu gihugu zari zishingiye ku busumbane mu Banyarwanda bushingiye ku bwoko n'uburyo butari busobanutse bwo kugera ku butegetsi byashingiraga ku gisekuru umuntu akomokamo. Impirimbanyi zashakaga ko ibyo bihinduka naho abari ku butegetsi bakabugundira. Referandumu yo kuri 25 z'ukwa cyenda 61 izi mpaka ntiyazikemuye, ariyo mpamvu bamwe bafashe inzira bajya gupanga uko bazisubiza ubutegetsi bari bambuwe n'amatora, mu gihe abandi bakegaga ko impaka zirangiye ko batsinze. Reka ngaruke ku ruhare rw'ingabo muri aya matora. Nk'uko mubizi, kuva Ababiligi basakirana n'ingabo z'u Rwanda mu ntambara yazihuje ishangi mu majyepfo y'uburengerazuba bw'u Rwanda, ubwo Ababiligi binjiraga mu Rwanda bwa mbere, intambara ikarangira Ababiligi bayitsinze ndetse n'umugaba w'ingabo z'u Rwanda akahagwa Bisangwa bya Rugombituri nyuma y'ubutwari bukomeye, Ababiligi bafashe icyemezo ko nta Munyarwanda cyangwa Umurundi ugomba gukora ku cyitwa imbunda, batinya ko bazibonye babarwanya bakabirukana. Bari bazi ko babatsinze atari uko babarusha ubutwari, ahubwo ari ukubera ko bamwe barwanishaga imbunda mu gihe abandi barwanishaga imiheto n'amacumu. Byatumye rero kugeza muri 60 Rwanda Urundi nta musirikare kavukire yagiraga. Yarindwaga n'icyo bitaga Force Publique yari igizwe n'abasirikare b'Abanyekongo, ariko nabo ntawagombaga kurenga ku ipeti rya kaporali ngo abe sous-officier cyangwa ofisiye. Iyo yari imyanya y'Ababiligi. Byateye ikibazo kuva mu kwa gatandatu muri 60 ubwo Kongo yabonaga ubwigenge, Ababiligi bagomba gutaha hakabura uyobora za ngabo za Force Publique. Nyuma baje kwibuka ko ari umuntu witwa Mobutu wari warigeze kuba Serijo, wari umunyamakuru muri icyo gihe. Baramutumiza bamugira koloneli, abashefu wa eta majoro, abandi bakaporali baba ba majoro ba lieutenant koloneli bayobora ingabo. Ibyakurikiyeho murabizi. Mu gutinya ako kaduruvayo kabaye muri Kongo, nibwo muri 60 Ababiligi bafashe icyemezo cyo kohereza Abanyarwanda n'Abarundi bake muri Centre de Formation muri Kongo. Banashyiraho n'ishuri ry'abasuzofisiye i Bujumbura. Igice cy'u Rwanda cyaje kwimurirwa i Butare kugeza ejo bundi muri 2003 ubwo Inkotanyi zaryohererezaga igishari, kuko mu Rwanda ubu ibyiza byose biba iburasirazuba. Izo ngabo nke rero zashinzwe muri 60 kuko Ababiligi bari bafashe ko buri teritwari igomba kubamo iporoto, ni ukuvuga abantu 35. Iteritwari ingana na prefegitura. Nta ofisiye w'umunyarwanda igihugu cyari gifite icyo gihe, kuko abasuriyetona ba mbere batandatu babonetse mbere gato y'ubwigenge muri 1962. Abo basirikare ba mbere nibo bakoreshejwe mu kurinda umutekano n'imigendekere myiza y'amatora, kandi barabishoboye. Nubwo hari runari abari bavuze ko ayo matora bazayaburizamo, ariko ahantu hose byagenze neza, amatora yabaye uko yari ateganijwe. Gusa kugeza ubu sindamenya niba abo basirikare nabo baratoye muri kamarampaka. Ibyo ari byo byose bari bake cyane ku buryo ntacyo byari guhindura ku byayavuyemo batora batatora. Ikizwi ni uko ingaruka zo kuba impaka zitarashize aribo zabanjirijeho, kuko batarabyishimiye bageze hanze barishuganya batangira kugaba ibitero mu Rwanda kugira ngo bongere barwigarurire ku ngufu. Ibyo bitero byahungabanyije umutekano mu Rwanda kuva muri 1963 kugeza 1967, guturuka Cyangugu mu Bugarama ugahita Nshiri, Bugesera, Kibungo, Mutara ukagera mu Birunga. Aho hose hagiye hagabwa ibitero bigatuma abaturage bahora basubiranamo bapfa moko, aho kugira ngo biyunge baharanire demokarasi nyayo. Ibyo bitero biri mu byatumye demokarasi ishingiye ku mashyaka menshi izima hagati ya 1963 na 1965, kubera urwikekwe hakaza gusigara ishyaka rimwe rukumbi rya MDR Parmehutu. Ababiligi bafashije cyane ingabo z'igihugu zitwaga Garde Nationale icyo gihe mu kwiyubaka no mu guhangana n'izo nyenzi, kuko igihe cyazo cyo gusubira ku butegetsi cyari kitaragera, nk'uko bari barabibwiye Kigeli Ndahindurwa ubwo bamwoherezaga hanze y'igihugu, bakamubwira ko igihe nikigera cyo guhindura ubutegetsi bazamubwira akaza bakamusubiza ku ngoma. Gusa yageze muri Kongo, ba Lumumba bamubwira ko akoze ikosa kuba avuye mu gihugu cye. Nibwo yakoze ibishoboka byose ngo agaruke, ariko Ababiligi bamubera ibamba. Ku ikubitiro muri kariya karere kacu muri kiriya gihe, abantu bahanganye bikomeye n'Ababiligi yari Lumumba muri Kongo, umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa mu Rwanda, igikomakoma Ludoviko Rwagasore mu Burundi, baharaniraga ko ibihugu byabo bihabwa ubwigenge ku buryo bwihuse, ariko biza kurangira bose uko ari batatu Ababiligi babirengeje. Igihe cyarageze rero muri 1990, ba Ababiligi batuma kuri Kigeli ngo yitegure gutaha. Nawe asuganya ingabo ze, gusa asanga hari abandi bafashe icyemezo cyo kumusimbuza abandi. Biba bifashe isura Ababiligi batari biteguye. Bamwe bari inshuti zacu ubwo twarwanyaga Inyenzi, baba baraduhindutse aho kudufasha, ahubwo banatwima ibyacu twari twarababikije dukeka ko ari inshuti. Byageze muri 1994, bihishe inyuma y'icyiswe Minuwari, bohereza misiyo ya Koloneli Mareshali imeze nk'imwe ya Koloneli Girojiste yo mu myaka ya 1960. Usibye ko Mareshali we yatinye kubishyira mu gitabo cye yanditse akita Rwanda la descente aux enfers, bivuze ngo Rwanda kumanurwa ikuzimu. Ndakeka ko ari we wivugaga. Misiyo ye ntiyayanditse, ariko yabitangarije umwe muri ba ofisiye bari bariganye muri Ecole de Guerre, amusaba ubufasha kugira ngo refare zitazamugora. Amubwira ko misiyo ye igihugu cyamuhaye ari uguherekeza inkotanyi bakazigeza ku butegetsi. Gusa we ntibyamuhiriye nka Colonel Logiste, kuko ingabo ze zahambirijwe zahambirijwe ikitaraganya, ku buryo tariki ya 19 z'ukwa kane 1994 umusirikari wa nyuma w'Ububiligi yari avuye ku butaka bw'u Rwanda, bityo bagenda inkotanyi batazigejeje ku butegetsi, banagenda basize ibitambo muri Kigali. Ubwo intambara y'Ababiligi n'u Rwanda ruba rurayitsinze, ya yindi Jenerali Habyarimana yajyaga babwira ko umwanzi turwana nawe ari imbere mu gihugu, abatabizi ntibasobanukirwe kugeza ubwo yitanzeho igitambo kugira ngo bishoboke. Ab'i Buruseli nabo ntibamenye uko bigenze. Koloneli Mareshali byose babimugereka ku gahanga hafi yo kumubamba. Nibwo bamuciye mu kiruhuko cy'izabukuru ikitaraganya. Nkeka ko na Bisangwa bya Rugombituri umwe Ababiligi batsinze Ishangi nawe aho yari ari agomba kuba yariruhukije yumva ko abamushibutseho bamucunguye. Mu kwa gatanu i New York nabo bafashe icyemezo cyo gucyura ya minwari yose, basiga Abanyarwanda batemana aho kubahagarara hagati ngo babakiranure. Bongeraho no gukomanyiriza u Rwanda mu kugura intwaro kugira ngo urugamba rwo gushyira inkotanyi ku butegetsi rwihute. Ariko akazi kakozwe muri kiriya gihe u Rwanda rwarocywe mu mage karahambaye, nako kwishimira, kuko byadutwaye intwari zitabarika, ariko hari byinshi byakozwe. Ubu igisigaye ni ukurwana intambara iri imbere, ni imwe ariko ni iy'ingutu. Icyiza ni uko ari iya nyuma, ni iyo kubohora akarere kacu kakongera kagatekana. Iraje kandi ntizatinda, maze za mpaka zimaze imyaka n'imyaniko zigibwa zizabonerwa ibisubizo ndakuka, maze hazaririmbwe ko Abanyarwanda batsinze noneho nta kwibeshya. Mubyizere, isezerano rirahari. Nyakubahwa Perezida wa Guverinoma ikorera mu buhungiro, nyakubahwa Minisitiri w'Intebe na Minisitiri w'Intebe bungirije, namwe mwese banyacyubahiro, bifurije umunsi mwiza wa kamarampaka, kandi twifuza ko impaka noneho zishira hagati y'Abanyarwanda n'abatuye akarere k'ibiyaga bigari. Imana ibahe umugisha.